Mamba on the beat.
Sina agenda, wala sina pa kwenda. Wendo game change, umenituliza kisiwa cha Pemba.
Ase mwa, mwa, benzi lako kama majina mwagika mwa. Baby kiss mwa, mwa, makisi mahagi malavi da vitanua. Chanua, I wanna be the king of your heart. Anakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman, Wonder Woman.
Wendo game change, umenituliza kisiwa cha Pemba. Tena navyo kupenda, wana sinapa kwenda. Wendo game change, umenituliza kisiwa cha Pemba.
Batman, akitaka kiti anatengewa. Akipata hiti anapepewa. Akitaka mziki anachezewa. Ase nangele nangele nangelewa. Oh super, you're my baby super. Bilo unafoni endesha kama suka. Tena unafoni nokesha kama sugar. Yeah, yeah, yeah. Kisi kisi na hagi. Body body to body. Ndani ndani kwa ndani. Mali ipo gambani.
I wanna be the king of your heart. Baby would you be the queen of my heart. Hey. I wanna be with you for the rest of my life. Anakuna kukufana nisha no one. You're my superwoman, Wonder Woman. You're my superwoman.